madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa soo gabagabeeyay booqasho 3 maalmood qaadatay oo ku tagay mid ka mid ah dalalka Yurub xilli colaad ee ka socota Ukraine kadib duulaankii Ruushka. Intuusan kasoo laabanin dalka Mareykanka ayaa Biden waxa uu khudbad ka jeediyay dalka Poland oo daris la ah Ukraine. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha VOA da Anita Kabol, waxaase soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay uga dhawaaqay Poland in difaaca reer galbeedka ee Ukraine ee ka dhanka ah faragelinta Ruushka uu muhiim u yahay difaaca dimuqraadiyadda dunida guud ahaan iyo jiilka soo socdaba. Tijaabadan xilligan waa mid mar walba ah, ayuu yiri madaxweyne Biden oo hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay qasriga boqortooyada Warsaw, kaasoo lagu burburiyay dagaalkii labaad ee dunida kadibna burburkeedii dib loogu dhisay sanadadii 1970-aadkii iyo 80-aadkii. Biden ayaa sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday in uu tusaale u yahay doonista ugu faca weyn ee bini-aadamka ee loo adeegsado ciidamo arxan daran iyo warar been abuur ah si loo qanciyo baahi daran oo loo qabo awood maroorsi iyo xukun. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri madaxweyne Biden,
"Don't even think about moving on one single inch of NATO territory."
Ha ku fikirin intaa ko ay NATO leedahay aad ku soo tallaabsato. Waxa waajib ahi uu inaga saaran yahay sida uu dhigayo qodobka 5aad in aanu difaacno taako walba oo ka mid ah dhulka NATO.
Madaxweyne Biden ayaa intaasi raaciyay, wax kale ma ahan ee waa dagaal toos ah oo lala galayo sharci ku salaysan kala dambeyn caalami ah oo dunida laga hirgeliyay tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Sidoo kale waxa uu xusay Biden sida uu Ruushku marna aan ugu guuleysan doonin dagaalka Ukraine.
Ukraine will never be a victory for Russia. For free people refused to live in a world of
Ukraine mar guul uma noqon doonto Ruushka. Dadka xorta ah ee reer Ukraine waa ay diideen in ay ku noolaadaan duni mugdi ah oo aan rajo lahayn. Waxaanu lahaan doonaa mustaqbal kaas ka duwan oo sax ah, dimuqraadiyadda iyo xorriyadduna ay saldhig u tahay nolol iyo rajo, bini'aadannimo iyo sharaf, xorriyad iyo wax walba oo suuragal ahina ay ka jiraan.
Ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku jiraan qaxooti reer Ukraine ah ayaa isugu soo baxay bannaanka qasrigan si ay u daawadaan khudbadda Biden oo toos loo tabinayay. Waa in aynu hadda go'aansanaa, ayuu yiri madaxweyne Biden, in aynu dagaalkan muddo dheer ku jirayno. Isagoo intaasi raaciyay,
"For God's sake, this man cannot remain."
Amar Alle, ninkani ma sii joogi karo xukunka.
Dhinaca kalena, galbeedka dalka Ukraine, gobolka Lviv ayaa waxaa shalay ku dhaawacmay 5 qof. Governorka gobolkaasi Maxim Tasakiski ayaa sheegay in labadan gantaal uu midkood ku dhacay goob shidaalka lagu keydiyo, halka kan kalena uu ku dhacay warshad militarigu leeyahay. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa soo warineysa in nin lagu xiray mid ka mid a goobahan ay gantaaladu ku soo dhaceen, iyadoo looga shakiyey inuu basaas u yahay Ruushka.